sambo ajienda no bantu bazelete kuba kunyina muntu susuwerete kujigaya mwami mbo ajienda no bantu bazelete kuba kunyina muntu susuwerete kujigaya Saulu wakajatirira kubulelo Mamulwa na Davida Waluba kuti David wakamusala
Buleza
Kambaga goleza waka kwa virira David Kulumambaga walwa na Saulu Mwamijire mgazuo
Chaingariwe
Kulari salila
Kulari salila babwe Abobanda kubele chaginde Kulari salila babwe Uchikondo ya lemba Kulari salila babwe Abobanda kubele chaginde Kulari salila babwe Oyuleza chaingari Kulari salila babwe Abobanda kubele chaginde Kulari salila babwe Uchikondo ya lemba Kulari
salila
babwe
Shiwa jese
Kwa wagali musololi
Kulia wakasika kulichase wa mwambila bunga nyaba na bako Leza wanituma kutondega musololi Mulugu wa omuno
Ija kukwambana jese walo wagamba Na wanabangu kamuhola
Waga inda kumbele ya mutwanga waleza wagamba takwe
Awelela
Sina kunyina umba wa utego Jesi wakati kwali simpongo Samueo wagamba abole woyongu yelera Ulali salira
Ulali salira
Ulali salira
Abobanda kubele chaginde
Ulali salira
babwe Uchikondo ya lemba
Ulali salira
Ulali salira babwe Abobanda kubele chaginde Ulali salira babwe Oyuleza chaingani
Ulali
salira babwe
Mazo mazo oyo choveni wagali kutugira leza Wagali kunga aimigira buyo Pana izula ili basula peyo Iguyo wabayuba bayuba
Mumalapa payowa
Mwibusu baga kasiga gana gashonto Gareta jagulia kubapati bankago Kamujana kori ya tingoyu Utugira banabareza
Chagaga jisaku moyo
Kagamba mundi pejindi oyu mevo Kaweza mbale gani gamuma kumo wakwa Ulali salila
Ulali salila
Ulali salila
Abobanda kubele chaginde Ulali salila wawe Uchikondo ya lemba
Ulali salila
Ulali salila
Ulali salila
Abobanda kubele
chaginde
Ulali salila wawe Oyuleza taingani
Uchikondo ya lemba
Ulali salila wawe
Uchikondo ya lemba
Artnetmusicplus.com.